akaboza akabozi nakaleta akaboza ko mwanda emukimanya tujyo mu rugendo Yesu wito niwe mwanda netumurabamo atutwara je tujyo mu rugendo 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 ndi rugendo rwo kuzana Turwanguye manya turiyo mu rugendo Yesu wito niwe mwanda ntumuraba muna tutwaraje tujyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo sitani tari kubyenda akahanda nyawe kandema akahanda ko mu magara akahanda ko kaba kagufi akahanda kankaruchemo manya turiyo mu rugendo Yesu wito niwe mwanda ntumuraba muna tutwaraje turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo turiyo mu rugendo
Yanze presedi muyimbi murokore nze ndi murokore nze siri na mutwe sino zenyimba teziva mu mutwe mpanga bigambo nsinga na bekatwe njiya biye tebiva mu mutwe nze siri mulimba nga bana batulimba batusiba ebiwaana batayina mutwe nze siri na mutwe ate oba batulimba mbu bayina omutwe tebayina mutwe So edizo wakambire wakambire vyo muanda wakambire vyo rugendo wakambire ngu Yesu wito niwe muanda netumuraba muna tutwaraje turiyo mu rugendo